O-Stars Music Entertainment.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Mas, Mas, Yo Mula.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kasumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fidgeti. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Days go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo wa matha wole kanibaone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kansumangene samo also you.
Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ti let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mailon sande panga GB 2PM upa GD pakali ko zizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action.
Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Mama tigawa kansti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi.
Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. Let's go. Slim Boss. You smash. Kani Amurusa Kaizo touch was good. Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro. It's a smash beat.